nyuma y'umugoroba wo kwibuka waberaga kuri stade Amahoro ubwo rero hatangizwaga icyumweru cyo kwibuka genocide ku nshuro ya 22 umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr. Bizimana Jean Damascene yavugiye ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali ko ingengabitekerezo ya genocide igenda igabanuka ariko ngo ikibazo kinini kigasigara mu bihugu byo mu karere byahungiyemo ndabenshi bakoze genocide Perezida Paul Kagame rero muri iki kiganiro n'abanyamakuru yongeye kubigarukaho avuga ati ndaribugaribwa ijambo ikinyamakuru kigaragaza ko yakoresheje aho ngo yagize ati ngo wampa ngo bagire vuba nkwereke ariko no mu bubiko bwa Radio Flash FM iryo jambo rirahari
njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa ikibutera u Rwanda ibyo navuze hariya tubampa ngo babigire vuba nkwereke ko rwose ndaribwaribwa barantegereje ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi uko bitazabahira bazi uko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko bangirira ngo babigerageze n'ibindi byo bakora hariya ubwo nyine tuzategereza amahanga icyo azabikorera cyangwa ibindi tuzahabwa n'uko bibaye n'igihe bibereye ariko iby'ahandi ntabwo bindeba cyane ibindi aba ni hano mbere na mbere iby'ahano byo ntabwo bishoboka ntabwo byakunda na gato ariko ntabwo byakunda
umukuru w'igihugu rero mwamwumva ati habe na gato ntabwo yakunda mu ijwi rituje ariko ryumvikanamo kurivugana afite nyine icyo ashingiyeho ati ntabwo byakunda ariko ku rundi ruhande ibinyamakuru bitandukanye ukabona ko biri kwandika ko i Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda hasanzwe n'ubundi muri za 97 ariho hagabwaga ibitero FDLR bashaka kugaruka mu gihugu bitwaje intwaro niho banyuraga ubu ngubu haravugwa ibitero
ikinyamakuru Zuba rirashe nicyo cyabyose cyandikiye inkuru noneho ndabona bamaze gushyiraho indi bavuga ko ivuguruye indi ivuguruye
ibirwa irimo byinshi details zose
ibyo bya polisi byagabweho igitero bashyira modoka ubwo bati yavuguruwe abantu bataramenyekana bagabye igitero kuri station ya polisi mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba hari abahasize ubuzima n'ubwo bataramenyekana abari bo iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatanu ishyira ryo kuwa gatandatu tariki ya 16 mata 2016 umuyobozi w'akarere ka Rubavu sinamenyeje Remi yemeje ko kuko iki gitero cyagabwe yabwiye ikinyamakuru Izuba rirashe ko hari n'abapfuye atavuze umubare ariko irinda kuvuga abakigabye abari bo meya sinamenye Jeremy akaba yagize ati nibyo koko byabaye hari abatakaje ubuzima ubu turi ibugeshi twagiye guhumuriza abaturage amakuru turaza kuyatanga mu kanya hari amakuru avuga ko iki gitero cyagabwe n'abarwanyi ba FDLR baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo agana n'ikinyamakuru Izuba rirashe muri iki gitondo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ISP Assistant Commissioner of Police Twahirwa Celestin yavuze ko polisi ibikurikirana ikaza gutangaza ayo makuru nyuma yo kubimenya neza nubwo atatangaje byinshi kuri aya makuru ISP Twahirwa Celestin yagaragaje ko koko polisi iri gukurikirana ibishobora kuba byabereye kuri ya station yayo aho yagize agati mu gitondo aho yagira agati ntabwo turabona ibisobanuro turaza kubabwira turacyabikurikirana bagasoza bavuga ko umunyamakuru w'iki kinyamakuru Izuba rirashe witwa Umurengezi Regis arimo kugikurikirana iby'inkuru ariko ikigaragara nuko iya mbere yariho yari nka breaking news ariko itatanga detail ariko urumva ko umuyobozi w'akarere hari icyo yongeyeho
aravuga ati hari abahasize ubuzima ubwo nabwo ntabwo biramenyekana neza niba ari abahasize ubuzima
ari nawe yavuga ati bagiye guhumuriza abaturage aha mu murenge wa Bugeshi ndahazi nanyuze bakora ikiganiro mu murenge rwose urebana na imipaka yacu urayizi ukuntu iteye ni ubutaka bwa hariya nubwo iyo hari ntiwabitandukanya aho nari impagaze rwose bantungira gatoki bataho hijya ni muri Kongo buriye ziri yanzu ni muri Kongo aho rero hakunze cyane kugabirwa ibitero muri murenge wa Mugesha
aho rero kuri ruhande na
kwezi gushize ari naho hagabwe ikindi gitero
mu kwezi gushize ku itariki 26 mwijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane ku mpaka neza aho ngaho nta nubwo wahabona amazu ya Kongo kuko ho hahita haza imigano cyangwa ishyamba nyine ry'imigano kuko ni munsi
akaba hari
cyamwe na Karisimbi
na Kirima yaho abahari
igihugu aho niho bari binjirije naho byagaragaraga ko rwose bahabereye urugamba runakomeye kuko ruhandi rw'u Rwanda rwerekanye ko hari umusirikare wari wambaye ipeti rya staff sergeant premier sergeant ku ruhande rw'abateye uhasize ubuzima bamwerekana itangazamakuru gusa ku ruhande rw'u Rwanda bakavuga ko nta wakomeretse cyangwa hagira ibibazo gusa ikibazo icyagaragaraga no ku rubanza urugamba rwa rukomeye none urumva nta byumweru navuga ngo 2023 birashira
kuko urwo navugaga uko rwana baye umukuru w'igihugu yari yatangiye no rugendo
mu burenge razo
mu ntara y'iburengerazuba aho yatuye karere ka Rubavu ndetse na ka
Rulindo
na ka karere ka Rubavu na Gakenke
na Gakenke mu majyaruguru no mu burengerazuba
ejo bundi rero aganira n'itangazamakuru avuga ati rwose aho bantu nibatugire vuba
bazi
kandi ko kiyo ureba nyine ubonageze yo
ntuki kuri uwo munsi icyo gitero cyabaye gusa ku rundi ruhande ikigaragara nuko ibitero n'umukuru w'igihugu bizanze bikunze azi imbaraga igihugu gifite azi abasirikare igihugu gifite byose buri hari imibare itagishyirwa hagaragara ngo Rwanda igihugu gifite abasirikare umubare ungana gutya igihugu gifite intwaro zingana gutya izindi ari na makuru abari muri leta major ahisha ahantu cyangwa aganirwaho nyine n'inzego birebwa atagira mu itangazamakuru ariko aba nabo bigaragara ko ibitero byabo iyo bije kugeraho ugurunga kugira ngo ugere ku biro bya polisi warenza abaturage kubiro bya polisi ntago biri no kumupaka
ntago biri kumupaka
kumupaka ubundi haba hari abasirikare bari kuri patrol mu ijoro bari shinzwe umutekano ubushize muri kiriya gitero cyagabwe muri iki twavugaga cy'ubugeshe nyine hari ya kuri kara hari agasozi bavugaga ngo ni kwa
kanyabanya
kaki
kanyabanya
yongo harya sezi uburyo bahavugaga ikigaragara nuko ngo kwa Nyiramugwera umusozi wo kwa Nyiramugwera aho ngaho niho bari banyize ubushize iyo urebye ibiro navuga ngo sinzi uburyo babyita ngo ni observatory post mu gisirikare ahantu abasirikare baba bari muri ka kazi babubatse bari bagasenye bigaragara hari n'ibisansu bikomeye bagiye bakoresha barasaho hantu ndetse ukabona ko bahasenye cyane ku buryo icyo gihe bagabaga ibitero nk'umuntu waba yari ari muri ako kazu ntabwo baba barahasize ubuzima ndetse ko bavuze ko nta bari bari ku ruhande rwo hirya noneho ibitero uburyo bikorwa nk'uko iyo uhageze ubibona ni ibitero biba bitunguranye buriya iyo umuntu yagutunguye rimwe na rimwe hari igihe yagukuraho ubuzima da hari igihe wawe amwica cyangwa akamukomeretsa nk'uko biri kuvugwa ahangaha nubwo bitaragaragara ko
abakomeretse inkuru ikurikiranwa kuko umuyobozi w'akarere waravuga ati hari n'abahasize ubuzima ubwo ntituramenya uretse ko ibi ngibi byo kuvuga ko igitero cyagabwe na FDL ibyo nkurikije inkuru yanditse ntabwo byavuzwe n'umuyobozi w'akarere
biravuga
ikinyamakuru cy'amakuru avuga ko igitero cyagabwe n'abarwanyi ba FDL baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abone nabo Perezida Paul Kagame yavugaga ati rwose ndumva nibagire vuba hari ibihugu mba numva bishaka ko
wama ngo bagire vuba nkwereke rwose ndaribuga
rero urabona ko nabo abagerageje kugira vuba ubwo bakubitiwe hari inzoga niko bavugana
bakubitwe hari inzoga tutaramenya uruhande rwakomeretse n'urugira hasize ubuzima
nta makuru arambuye cyangwa se afatika umuntu ashobora kugira uko urumva yaba igipolisi ndetse n'ubuyobozi bw'akarere birinze gutangaza
kuko n'abariyo abaturage bacuruzi bariyo baragaragaza ko hari n'imitungo ishobora kuba yangiritse urumva niba habaye n'imirwano wenda hakaba hari n'imodoka zahiye ariko ibyo byose polisi iraza kugenda ibigaragaza neza gusa umukuru w'igihugu akavuga ati nibagire vuba bagiye vuba turabategereje
kandi urabona ko anavuga ati no mu karere hari bamwe numva ngo bashobora kuba babashyigikiye ariko wajya kureba ku rundi ruhande ngira ngo uguhera mu mwaka ushize mu kwezi kwa kane ubwo hadukaga imvururu mu gihugu cy'Uburundi hagiye havugwa ko ashobora kuba ariyo FDLR
ibyo ni ibyagiye bivugwa kandi
nta bushakashatsi bwakozwe cyangwa se nta makuru yenda yigeze agaragaza ngo hafatiweyo nde nande ni bangahe bameze gute ariko ayo makuru nayo ugerageje gusesengura cyangwa se kugenda ubihuzahuza icyo nacyo ntabwo wakwirengagiza ko ayo makuru yavuzwe yatambutse noneho wareba n'iki gitero icyagabwe hariya irubavu bugeshi kije n'ubundi nyuma y'uko umukuru w'igihugu ati hari abantu numva ngo bashaka baribwa bashaka gufata FDLR bashaka kuyifasha kugira ngo batere u Rwanda noneho wenda ubwo iki umuntu ashobora kuyareba ngo ni bande ni bihe bihugu wenda mu karere uretse nk'icyo gihugu wenda byagiye mu itangazamakuru bikagaragazwa ko hari abarwanyi ba FDLR bashobora kuba bahihishe nabwo ariko wareba ugasanga impamvu wenda inavuga ko bahihishe ni uko buriya uri i Burundi gutera u Rwanda ni ibintu dukurikije n'iyi mipaka wa mugani wa Elias ko wabivuze ni ibintu biba bisa n'ibyakoro noneho ikibazo ni ukumenya ngo ni ibihe bihugu bishobora kuba biri inyuma y'uyu mugambi cyangwa se bishyigikiye FDLR kuba yatera u Rwanda
uriya ikigaragara mu bijyanye n'amarebere cyangwa
nageze ubu hari ibyanavuzwe
hari aho zicumbitse
hari igihugu hari ubutaka iharanira demokarasi ya Kongo hakaba n'amakuru yavuzwe ko hari zagiye i Burundi ndetse uribuka ko ejo bundi hari n'ikinyamakuru cyane mu Rwanda cyandikaga ko hari imyiteguro yo kuza gutera u Rwanda baturutse i Burundi nyara ngo abongabo ne nabo hari n'ubwo umukuru w'igihugu atabaye direct ariko ni cyane cyane yabwiraga u Burundi yabwiraga u Burundi kirya
dore ko n'umunyamakuru wari ubajije ikibazo yabazaga ashingiye ku kibazo agendeye ku Burundi gusa wakurikirana neza ukareba mu bihe bitandukanye abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda ibyo bagiye batangaza bose bagaragaza ko FDLR atari ikintu giteye ubwoba akavuga ati n'utwo dutero FDLR igabana udutero shuma rimwe na rimwe babaje kwiba
no gushize minisitiri w'ingabo yana ari no mu nteko ntabwo nibuka ni bari muri sena cyangwa mu bipite avuga ati ntabwo bana nubwo batera ntabwo amara umunsi umwe amasaha 24 ku butaka bw'u Rwanda
ariko James Kabarebe icyo gitekerezo ushobora kugishyigikira kuko ubona ko ukurikije imyaka FDLR imaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukurikije ibitero imaze kugaba uko bingana ariko akaba nta n'iserire akagari cyangwa umudugudu turumva ngo wenda yafashe n'iminsi ibiri irawugumana uko ije isubizwaho ibyo ngibyo ushobora kubishingira aho wemeza ayo makuru
yuko tugarutse
itamara ayo masaha kandi koko ntigina yamara
urumva ni igitero bagabana rimwe na rimwe ntibipfe no koroha kumenya ko ari FDLR yagabye igitero ukurikije amakuru cyangwa inkuru ziheruka kwandikwa nyine ubwo minisitiri w'ingabo James Kabarebe yari ari mu nteko aganira n'abadepite ndetse n'abagize inteko nshingamategeko yaravuze ati FDLR ingabo z'u Rwanda zayimazemo imbaraga mu buryo bwose bushoboka uyu minisitiri rero w'ingabo akaba yarabibwiraga abadepite abagize inteko nshingamategeko muri komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko ishingamategeko y'u Rwanda aho yasobanuraga ku kibazo bijyanye n'umutekano muri rusange gusa akavuga ati ikibazo cya FDLR cyo kiracyahari nk'uko icyo gihe yabisobanuraga kuko avuga ati bigaragara ko ari bwo bwa mbere u Rwanda rufite umutekano uhagije mu gihe kirekire ariko akavuga ko hakiri ikibazo cya FDLR gihangayikishije igihugu ariko akavuga ati gihangayikishije igihugu ku bijyanye n'ingengabitekerezo gusa ati naho ku bijyanye no kuvuga ngo kurwana ati baje nk'uko Alphonse yarabivuze nta masaha 24
bamara ubwo rero gasanga nuko bigenda bivugwa ubwo twavuga kuri icyo gitero cy'ubugeshi kije nyuma twavuga ibyumweru bitatu ku itariki 26/24 z'ukwezi gushize nabwo hagabwe ikindi gitero naho ibugeshi icyo bigaragara ko icyambere cyari cyaje wavuga ngo cyaje gitagihura n'abasirikare baragikumira ariko urumva iki ngiki cyageze ku biro bya polisi urumva cyari cyanyuze no ku basirikare cyangwa ubwo abasirikare bari bari kuri patrol ahandi ibyo byose ni biri buze gusobanurwa ubwo n'inzego zifite mu nshingano dore ko n'igisirikare cy'u Rwanda cyabonye umuvugizi
na Colonel Rene Ngendahimana
n'ubundi yari
umuvugizi wungirije
yageze no kuba umuvugizi
yageze no kuba umuvugizi
2012 ahari igihe gitariko
mu gihe gito ubwo reka twikomereze.